wangibonisa okuhle wathi mhla ngibhekene ngezinkinga eziningi emhlabeni wafike wakhamisa wathi mhlangana.